Isi turimo yuzuye mwimibabaro nicyo gituma genda mbiwe kuyebamo kandi fite ibyiringiro by'ijuru
zineza yuko zasezera kuri isi umwami wanjye natunguka mu kirere zasezera imiru Indwara zose n'ubumuga byo mu isi ntibizongera kwibukwa ntagishakwe na gisuzuguriro
warupfuwe kunesha kwawe kuri he warupfuwe ruborirwa we ruri he urupfu ruzamirwa no kunesha
tembera nedeni tuganira nk'ijoti ombe gupune zero ningera yo
Sinabasha kuruna, let me speak on by you.